yomulabirizi wa mukono mu kanisa ya Uganda the Most Level and Initiative Okagodo alaja ne de government ya Uganda okuvayo kuzimbira abasomesa ama aba masomero ga government amayimba mwe bana wangalira batindige ngende mpamvu okubira daraje bawangalira okujja okubangula abato olwo ne bapapiriza ato okwagala okuddayo ekyongedde okukakanya ennyo omutindo gw'ebyenjigiriza bibadde mu bubaka bwenga butisa omuwandiisi w'obulabirizi obw'emukono Reverend John Musoke bw'abadde nga mukiikiridde ng'omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okugula ettaka ewagenda okuzimbibwa ebisulo eby'abasomesa ab'essomero lya gavumenti erya Nsambwe Church of Uganda Primary School mu kibuga Mukono.
Ennyumba z'abasomesa si nnungi mbi ddala, obwetaavu bwe buli. Nkubira omulanga gavumenti yaffe etuyambye okutereeza amasomero naye ate erowooze n'ekyokuzimbira abasomesa amayumba ag'omulembe basobole okusomesa obulungi. Bwe ntunula wano Nsambwe weewuunya abasomesa basobodde okufuna mu ssomero lya UP okufuna first grade 3-5 ne second grade 9-5 kigambo kinene nnyo, twetaaga okubalowoozaako ensula yaabwe.